yar 42 saacadood ayaa ka hartay xilliga codbixiyasha Soomaaliland ay u dareereeyaan goobaha codbixinta halkaas oo ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona shanta sano ee soo socota. Doorashadan waxaa kormeeraya ilaa 60 goob jooga oo caalami ah kuwaas oo ka kala yimid 72 wadan. Haddaba goob joogayaashaasi waxaa ka mid a qaar ka shaqayn jiray Soomaaliland muddo haatan laga joogo 10 sannadood, waxaana qaarkood ay tahay markii ugu horreysay ee ay dib ugu laabtaan. Ismaaciil Xuseen Farajarra ayaa la sheekaystay koox ka mid a goob joogayaasha caalamiga ah ee ka tegay dalkan Mareykanka. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Aamina Nuur Maxamed waa haweeney u dhalatay dalka Mareykanka, waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland, laakiin magaceeda rasmiga ahi waa A.B. Thomas. Waxay ahayd macallimad wax ka dhigta dugsi ku yaallay magaalada Bullaxaar ee ka tirsan gobolka Saaxil muddo haatan laga joogo 10 sannadood. Inkastoo ay ii sheegtay in ay waqti kooban ku soo laabatay deegaanadan sannadihii 80-aadkii, haatanse waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland. Aamina Nuur Maxamed oo magaceeda rasmiga ahi yahay A.B. Thomas ayaan weydiiyey halkii ay ka keentay magacan.
Waxaan muddo 2 sano ah macalin ka ahaa Bullaxaar oo xeebta gacanka cadmeeda. Xilligaas waxaa la ii bixiyey magac Soomaaliyeed oo ah Aamina Nuur Maxamed, waayo Nuur Maxamed wuxuu ahaa madaxa degmada, qoyskiisa ayaana ka tirsanaa.
Magacan markaa goormaa lagu bixiyey?
66
oo welina waad xasuusan tahay?
Well, of course, it's my second name.
Ha, dabcan waa magaciga labaad.
Mar kale dib ma ula xidhiidhay madaxii degmada Bullaxaar?
When I first returned after Peace Corps, I was informed by the Minister of Interior. It was on a refugee project.
Xilliyadii hore aan soo laabtay, aniga oo ka shaqaynaya mashruuca qaxootiga ah, ayaa wasiirkii arrimaha gudaha ee xilligaas wuxuu igu wargeliyey in aabahay uu geeriyooday muddo xilligaas ka horreysay 2 sannadood.
Inna af Soomaaliga wax ma ka xasuutaa?
Ha,
wax kooban. Xilligaas ilaa 30 sano ayaa ka soo wareegatay.
Waxaad ka xasuutaa?
Doorashada
ka waran
way fiican tahay.
Af Soomaaligana waad baratay 60-aadkii, haddana weli waad xasuusan tahay?
Well, I had forgotten a lot, but when I returned in the early 1980s, I had to work very hard to start relearning.
Qayba badan af Soomaaliga ah waan ilaabay. Hase ahaatee markii aan soo laabtay 1980-meeyadii, markaas waxaan bilaabay inaan juhdi badan geliyo inaan dib u soo celiyo.
Maxaad ku odhan lahayd dhegeystayaasha Soomaalida ah ee haatan ku dhegeysanaya?
Nabad miya.
Aamina, xilliga aan la kulmay oo ay ku sugnayd hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa, waxaa barbar taagnaa Daa'uud oo ka yimi gobolka Arizona oo isaga laftigiisu magac kale leh, iyo weliba Nick Kramer oo isna ka yimi gobolka California ee dalkan Mareykanka, oo labaduba la shaqayn jiray barnaamijkii Peace Corps Mission sannadihii 1976-kii. Nick Kramer oo ahaa macallin ka howlgeli jiray magaalada Laascaanood sannadihii 1976-kii ilaa 1996-kii ayaa 84 sannadood kadib haatan dib ugu soo laabtay Soomaaliland si uu u arko waxa isbedelay isaga oo qayb ka ah kormeerayaasha caalamiga ah.
Waxaan magacan qaatay dabayaaqadii 60-aadkii ama bilowgii 70-aadkii.
Welina waa isticmaashaa Daa'uud?
Markaan la kulmo dad Soomaali ah, sababtoo ah meel walba way joogaan, gaar ahaan Mareykanka, waxaanan isugu sheegayaa in magacaygu yahay Daa'uud.
Wax ma ka xasuusta kelmadihii aad isticmaali jirtay xilligii lagu bixiyey Daa'uud?
Dabcan waan hilmaamay kelmado badan maadaama aanan luuqaddan isticmaalayn. Hase ahaatee intii aan halkan ku sugnaa, markaan dhegaysto dadka sheekaysanaya, waxaan maqlaa erayo iyo weedho aan xusuusan karo oo aan isticmaali jiray xilliyadii hore.
Scott Peck waa madaxa kulliyadda Political Science ee jaamacadda Indiana ee ku taalla dalka Mareykanka, wuxuu ka mid yahay kormeerayaasha caalamiga ah. Waxaan weydiiyey caqabadaha uu u malayn karo in ay hor yaallaan dowladda cusub ee ka dhalan doonta Soomaaliland.
It's my first time as an international observer. It's my second time in Somaliland. I was here in 2010.
Waa markii ugu horeysay aan ka mid noqdo goobjoogayaasha caalamiga ee dusha kala soconaya doorashada. Waana markii labaad ee aan imaado Somaliland. Waxaan halkan joogay sanadkii 2010. Maan ahayn goobjoogay. Hasaatee waxaan imid toddobaadyo kadib markii ay dhacday doorashada madaxtinimadu. Waxaan xusid mudnayd inaan ka mid noqday shakhsiyaadkii koobnaa ee aan Afrika u dhalan ee goobjooga ka noqday markii madaxweynaha ni hore ee daahir riyale oo xilka ku wareejinay madaxweyne Silanyo
and the presidential handover from Riyale to Silanyo. So that was the time I was here the first time.
Maxaa kamida in walaaciyada ugu waaweyn ama caqabadaha hor yaala dawladda soo socota ee Soomaaliland ka dhalan doonta?
Well, I think whoever wins the elections, and my hope is obviously just for a free and fair election and a peaceful and legitimate election.
Waxaan rajaynayaa inay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo si nabadgelyo u dhacda. Ki doonaabaha guuleystay dalka waxa horyaala duruufo dhaqaale oo ku tiirsan lacagaha laga helo xawaaladaha iyo dhoofka xoolaha oo ay saameyn ku yeelatay abaarihii dalka ka dhacay. Waxaan filayaa in duruufahaasi ka mid yihiin kuwa hor yaalla qofka guuleysta. Sidoo kale arrimaha aqoonsiga ayaa iyana ah arrin kale oo hortaala. Waxyaabaha aan jeclaan lahaa ayaa ah in doorashada kadib xal loo helo arrinta doorashada baarlamaanka.
Takes over. I would like to see, what I hope to see is after this election is over that you can figure out the parliamentary and GERTI processes and get those on track.
Naer Senfarchar VOA Hargeysa.